aboni ntonipo kulekela oyadinga no okwazisa bani nokuthobela bani oyadinga I'm